Tuko o block na makando kwa giza. Majo mekula nare usiple na stima.
Wacho skanyaga kibo chongo skanyaga.
Tuko o block na makando kwa giza. Leo kuna boy analala kwa freezer.
Boka boy mena devo boka boy mena.
Nisiogopi smoke, nisiogopi no. Ndako smoke kama loud ya Canada.
Ini Glock 19, nani full clip. Blena anadhani hini banana, tu Glock na zina fanana.
Zisha zoe ya kubeba lawama. Ground nare watch kwenye na kanyaga. Nimirit kini tome pagawa. Fly high, bila bila mabawa. Na koko high bado jua when you walking dead. Ninge kwa wana beef na mimi nge jinyuri instead. Si spread rumors, miganji na spread. Success inani effect. Number uno simba tui kweni badman. Ata sungura na ishinda ujanja. Sailors man kutress. Kichwa yako neka order. Waki deliver na ikanja. Tuko block na makando kwa giza. Majo mekula nare usiple na stima.
Wacho skanyaga kebo chongo skanyaga.
Tuko o block na makando kwa giza. Leo kuna boy analala kwa freezer.
Boka boy mena devo, boka boy mena devo.
Unstoppable, hawezi ni makan makabo. Game 90, El Matado, ni Nurdin. Na uja chonga meni mwalalo. Maya Devin kona blue kwenye bungalow. Na buy Sprite, unaza pull up na lean. Et, zime mshika nika ako jing. We, all this gold, na nga kama sling. Utadunge apa wezi fanya kitu na do. Dance all ama piano kitu yote na do. Hizo kicks umeva ni ma number 2. Liza number 1 tunafuatanga mdundo. Chimbo chimbo malizwa na makumbo. Wendo kipa karada na achia. Ambia mana top player meingia. Mi mtu ba na flow kagasia. Niko na knowledge ya kubaki on top. Businessman nazi make nazi copy. Makenya ndoi hapa ukide uneza copy. Neza copy. Niko na knowledge ya kubaki on top. Businessman nazi make nazi copy. Weni mtoe wa kukam kichwa chini cheza Loki. Kichwa chini cheza
tuko
Loki.
Tuko o block na makando kwa giza. Majo mekula nare usiple na stima.
Wacho skanyaga kebo chongo skanyaga.
Tuko o block na makando kwa giza. Leo kuna boy analala kwa freezer.
Mepoka boy mena devo, poka boy mena devo.
Nini wari nini wari ya. Wana baranja sana tukipatana. Wanajifanya mamori ya. Mini wa east na siku tambui mori ya. Technos mini audio. Mini wa east na siku tambui mori ya. Technos mini audio.
Na stack door hadi 34 brick. Foundation imestunya wezi vunja hii brick wewe. Kichwa chini ni ma bicycle kick. Itabidi metapa hakuna cha picks. Cross apa cut falano na dim dim. Ukidai smoke na mafati na maslim slim. Official shot nimepigilia na bling bling. Mini kingpin.
Unstoppable, stoppable, stoppable. Hato skizi trap boys au zinabo. Niko hustle nina die only modo. Funga mdomo wewe modo.
Ati oplock niko patrol. Mafans wako chini wanashinda wamenitisha za macho. Sina kitu kula vako. Do zingine siko kwa trafon. Kata yo mwethe. Oplock niko patrol. Mafans wako chini wanashinda wamenitisha za macho. Sina kitu kula vako. Do zingine siko kwa trafon. Kata yo kenji.
Tuko o block na makando kwa giza. Majo mekula nare usiple na stima.
Wacho skanyaga kebo chongo skanyaga.
Tuko o block na makando kwa giza. Leo kuna boy analala kwa freezer.
Boka boy mena devo, boka boy mena devo.
Nisiogopi smoke, nisiogopi no. Ndako smoke kama loud ya Canada. Hini Glock 19, nani full clip. Blena anadhani hini banana. Tu Glock na zina fanana.